nigga try and pop you a truck line. Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi ndo wakusema inta. Wakusema inta. Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi ndo wakusema inta. Wakusema inta. City youths all around want to be like me. Maybe know what the future. So team dumb tall like a Nina. Sikika toka Salem adi Juja. What you know how me feel? Take a walk in a me shoe. With a boss take a walk in a me chuja. Street credibility killer side. When it come to the balls juna gunja me fupa. See we never give up life. Full time full of vibes. Tuna seem ziki pandas in a shuka. Combination a guan fi di dancehall. Juna lita bidim me funga baduka. New generation dem a realize. We be the real don dada wana stuka. Real lion in a concrete jungle. We not play around. Easy bone as octana vuka.
Vichiko try nataka my lines. Street kwa mine na badona shine. My snitch fly kwa sita to die. My sling na die kwa pori na spliff. My slip na check ala white na snip. My gondo kwa ship na bebo na deep. Makoto no trip kwa sita to slip. Napigia di slim anatokia to trip. Ati media zidai manguai kwa clip. Misi kwa shy ka ulipisi drip. Na mi wasikai ka mwindi na ship. Metosi ni try na kuangana whoop whoop whoop.
Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi ndo wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi ndo wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Mabwa Kim walisema siwezi kuwa kusema ni katanda tebo za mkuli ni kipika. Hizi vitu minafanya si mchezo wa ulize ni mbona napenda chakula na pika. Kuna siku start up up tebo wakipea na mwamesho swarapa natabulika. Kimirenda sema da old up tebo ni kikoka tebo marapa natawanyika.
I woke up with this kind of feeling hakuna siku tutakuwa the same. Rapa kuwa wezi ni bato juwa na kumbuka nkipatia shame. Na juwa nangana mamako neshimu vile anakuwa gamene shimu. Zo stories zako za mkobu avoiding kunipigia simu.
Au sema wanazoza tunasikia tunatujua. Imagina Papa Kim wanajua nini ufanyika kitanje yo China. I got a team na kila mtu kwa jeshangu kuwaga bingwa. Choko za streets kioka chakula vichana mekio kama simba.
I'm a menace nile natawala streets out. They against jina yangu ikistick wow. They are finished just saizi ndo na hit ground. I'm a bride wenye wote wapewe magown. Blena alisema tanikata shingo alipatikana bila kichwa. Heta ni heta na sikuizu kinitusi na kupatia feature.
Ilikuwa sijui tulipe ushuru tujitegeme. Tukaidu saike are ni kufinya next kila budget. Na tuko udu revenge ya watuka jango. Wapige na whips kwa mgongo. Nasikia alitolewa mabengo. Na ule pipi walinyimo ile hongo. Panga bado na ishape na system umeza watu wake. Ala bado tuko starving. Hanga inafanya tubebe mahanset. Tuko upset checky mindset. Ukibonga tunakwacha hanging. Wama ganja na die to surface. Hakuna siku moja mtanipata lacking. Siklikuwa rhyme gym nyimlikuwa wapi. Wapi, wapi, wapi. Kasi wa koloni kukuja na mapping. Saitu ngekuwa na wealth adimali. Vest na trouser kaki. Ya mkumbuki tukiwa perform ya gakani. Nai, first tuliambiwa tumekam na bandits. Kwani
Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi ndo wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi